Ya go tshotsa lo mwe ba ume. Te tshwishwe le shabantu ba berere fine mo miaka yo. Bantu ali fetse bebe. Kalunga ite chidimba tu mfwe. Kutuwa pitoku wa pitoku. Awe fole monane fole mfwe di fia fimbi.
Zwap.com.
Ala ba mwana ma uta ku pesha mano. Chi pesha mano chine chine.
Hey, ini ya bwino. And it's a PSC production.
Chalo chapa shimafula matungu na mesho.
Oh, Baneni, Yasbike Shida, Tie, Shalina Lesa, Shalina Lesa, Lesa Obioyo, Mushanine, Mushanine,
Abafiri abanaba.